mntanami yo lasekhona sokwenza imali yo senza imali ngikwazi ukwenza right ukwazi ukuthenga isprite ngikwazi ukugqoka inakujika ezinye iy'nkanzi yojikisa into thula mntanami yo lasekhona sokwenza imali yo senza imali ngikwazi ukwenza right ukwazi ukuthenga isprite ngikwazi ukugqoka inakujika ezinye iy'ngane
yakithi yonke into ijikile awubheka amahota ajimile awubheka umhlaba ufumile engithi yonke into ihlangene awusajikisi nje awubheka amahota ajimile awubheka umhlaba ufumile engithi yonke into ihlangene
umshini wami
Sizojikisa into thula mntanami yo lasekhona sokwenza imali yo senza imali ngikwazi ukwenza right ukwazi ukuthenga isprite ukwazi ukugqoka inakujika ezinye iy'nkanzi yojikisa into thula mntanami yo lasekhona sokwenza imali yo senza imali ngikwazi ukwenza right ukwazi ukuthenga isprite ukwazi ukugqoka inakujika ezinye iy'ngane
engithi yonke into ijikile awubheka amahota ajimile awubheka umhlaba ufumile engithi yonke into ihlangene awusajikisi nje awubheka amahota ajimile